mwanya makuru yo mu karere turahere mu Rwanda aho bamwe mu banyagihugu bafungiwe mu bigo ngororamuco batabaza basaba ubutegetsi guhindura uko ababifungiwemo bafatwa gusa igipolisi cy'u Rwanda kirakana kivuye inyuma kuko atanu munyagihugu bari urwara mu baba bahapfungiwe ibindi kuri inkuru turabishyikizwa n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Claude Munyamagana
ubone ogeragamo umuso wa mbere bakagukubita bagakubita bamara kugukubita bakakuzanira imiti yo kokorosha mbese ibimeze ngikinyabagutera wakomeretse cyane ndiwumva uburibwe bahambiraga umukandara ngo umuntu abakenyeje kabarwa gukubitisha mu mutwe
n'ubu hamwe bwo muri benshi bafungiye ku kigo ubutegetsi bwita ngororamuco cya Nyabishongo giherereye mu murenge wa Mudende mu karere ka Rubavu we na bagenzi be benshi bavuga ko inkovu basigiwe n'ubuzima bubi babayemo mu gihe bahamaze bahafungiwe zikiri nshya kandi ko ibihe bibi bahagiriye bikomeza kubagaruka mu ntekerezo buri munsi harabavuga ko kubera inkoni n'ibindi bikorwa mbabaza mubiri bakorewe byatumye bahamuka ku buryo basigaye birinda icyo ari cyo cyose cyatuma bagira umwaku watuma bongera kwafungirwa umva uko babivuga
ibatanga ibihano byana kwica udashoboye kwihangana nta mu buzima bwanjye ntabwo nigeze nkubitwa kuko nurageze hariya bafataga amakaburi abiri bakayazinga
bagakubita
bakazana n'inkoni z'iminze ndabapolisi baba bafite inkoni z'iminze bagura mu masoko bagakubita paka inkoni ishaje bakaja kugura iyindi
nk'aba b'abasirimu baraha mu gasantre utigeze ufungwa ntago wamubwira ibitendo byahariye nkapfe kubyemera
burana natashe mu mutwe w'uzamashundu najaga ndakandisha amazi ashushe kabisa ntago bari ukugura uko barimo n'ubwicanyi
ubundi umuntu uvuye hariya taranzite mu mugongo hano mu mugongo kubera ingona aba yarabaye umukara barakubita bagakubita ntambu
bashimangira ko inkoni ari ryo gaburo rihaba ku bwinshi naho ibyo kurya bisanzwe byo ni hafi ya ntabyo
mu gitondo kare bakaduha agakombe gacaga se nimugoroba saa kumi n'imwe bakaduhereza kandi gakombe k'ibigori kimuhungure ubwo igitondo na nimugoroba twabaga turi gukubita baza kutwongereza muri sare bari kudukubita buri gihe mbese
baraboza se
gute ni ugukuramo twese wenda ari nk'abantu wenda nka 50 dusipoze urugero bagaterura igitango bakajya baraturura amabase bari kukumena abandi bari guturuka inyuma n'imbere bari gukubita zirankoni badukubita ni izo kutwita ntago ari izo kubwira ngo umuntu cyakireke ahubwo bashobora kugukubita inkoni noneho z'indengakamere nk'izo basanzwe badukubita bigatuma uba ukihebe kurenza uko wari umeze
raporo z'imiryango mpuzamahanga yita ku burenganzira bwa muntu nka Human Rights Watch zakunze gutunga u Rwanda agatoki ko ruhonyanga uburenganzira bwa muntu mu bigo nk'ibi iyo umwaka ushize wa 2016 yashyize mu majwi ikigo cya Gikondo icya Muhanga icyambazi mu karere ka Huye ndetse n'icya Nyabishongo muri Rubavu igaragaza ko bafungwa binyuranyije n'amategeko kandi bagakorerwa iyicarubozo ubutegetsi buvuga ko ibi bigo bifasha gusubiza ku murongo abakoresha ibiyobyabwenge inzererezi indaya abajura boroheje abazunguzaye abasabiriza abana n'abakuze barangwa n'imyitwarire ibangamye abafite ibyaha binini bakanyuzwa muri ibi bigo bakajya gufungwa abandi bakagororwa bagahabwa ubumenyi mu myuga itandukanye ariko raporo ya 2016 ya Human Rights Watch yagaragaje ko hari benshi barinze gufungurwa nta mugana umwe bigishijwe kandi n'ubu hari abatashye bazi ikivugo cy'akarere gusa
twuzuye nashimiye banarigishaga ntavuga ngo turi inkange za Rubavu zirangwa n'umuvuduko mu iterambere imihigo bayigize indego ni icyo kintu batwigishaga abenshi biciye hariya barahagije hari igihe umuntu amara gupfa bakajya kumutebeza muri fosi batatu nje mvungiyeho mu kwezi kumwe ari ibyo bibiri inyuma ngagutse bakubita umuntu wanapfuye bakamuhisha
haba kuri izi raporo za Human Rights Watch cyangwa kuri ubu buhamya bw'abaturage bafungiwe muri ibi bigo igisubizo cy'ubutegetsi gikomeza kuba kimwe umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda mu ntara y'iburengerazuba CIP Theobald Kanamugire ku murongo wa telefoni yateye utwatsi amakuru y'uko igipolisi cyaba gitoteza abafungiye mu bigo ngororamuco
ntabwo bigeze batwemerera wenda ngo tuganire n'abakirimo ariko abo twaganiriye bahafungiwe batubwiye ko rwose babakubita uko babyutse n'uko baryamye abari inkoni
kandi amakuru y'impamo nkwaya ni uko icyo ari gitoma ibyo ntabi hari kandi tugahita turazisura aho ziri hose nta totezo ryabo ariko kubizi muri iki gihugu hari umuntu wembwe n'undi urwara akarara atagiye kumurega
hari nk'uwambwiye ko muri Nyabishongo ngo yahafungiwe kandi ngo yahavuye hari batatu bamaze gupfa bakajugunywa mu cyobo kiri hafi aho ngaho
mu myaka amaze ushinzwe no kuhatira ntabwo yarwara hari kandi urumva barwaye
twasabye ko batwemerera tukabonana n'abafungiwe mu kigo cya Nyabishongo ariko ubuyobozi burabyanga kuba gusura ibi bigo no kuganiriza abakibirimo nabyo bigorana hari ababifata nk'uburyo ubutegetsi bukoresha kugira ngo imibereho y'abahafungiwe ikomeze kuba ubwiru twagerageje kuvugisha umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe igororamuco bwana Ime bose ni bamwe atubwira ko afite abashyitsi ko tuvugisha nyuma ariko inshuro zose twongeye kumuhamagara ntiyafashe telefoni cyangwa ngo asubize ubutumwa bugufi twamwandikiye tumusaba kugira icyo avuga ku mikorere y'ibi bigo nubwo ubutegetsi buhamya ko ari ibigo byakira bikanasubiza ku murongo abantu bakunze kugira imyitwarire ibangamiye ituze n'umudendezo by'abandi ariko ubuhamya bw'ababinyuzemo bugaragaza intego yabyo mu yindi shusho.
Musi waje ukaja kuvana ngo barakugoroye waramugaye ntacho wakwemarira wanyu nyoko ndiye akubona ngo ikore biro 30 ngo byikorere ubwo abarokunanura abantu.
Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio y'Amerika.